imanami, imanami, umsindisi mana angina awamandla okuma ngokwami umsindi yisimana oh.